Ecco.
Yo, ain't it perfect, my one? Mars the records. Uchindoni wananga diri funzo ndi ifa mitokondele.
Funzo ndi ifa, education is the key. I hope rini kozifa. I hope rino nozwona zori funzo ndi yandreme. The key to success norbunja batu bashume. Ninga siko no chila shampu nisongo funzea. Ninga mbamu no panda batu marabaniseya. Babika banga jiwa hafindi niwe na rea. Ubala bungu na funzea kazube todea. Because of me being young chongo faba chiamba. Then I put my focus kazi tuzwa utramba. Chomo chila sa auti inonga aina ndrava. Baba bachi za munga iza ndisi cha araba. Then I started drinking na udahazi zoro. Na wanga ubala bugu na ujena chikoro. Put my focus kula zaka ndina basi zana. Zuba wangu satechelesa musu ndiche wana.
Uchindo ni wananga ndiri punzo ndi ifa. Nitoko mdele.
Smoking, chomo henga out na zintuona zino shuma. Chomo henga out na zitieri zeza duma. Chomo fokasa kawita zaka na ufuma. First year, second year, banga nyuku ya baya. More money, more cash, disa chambango chaya. Dichi ya hunendaya, mara ndisi na haya. Style cha out ino baisa, ndisa chachi baya. Then I started stealing, then I started killing. Cars hijacking, no time for chilling.
Nangwe zichikonda.
Education is the key.
Nitoko.